izingane zami ngisebenzela abantu bami ngisebenzela izingane zami ngisebenzela abantu bami ngisebenzela izingane zami ngisebenzela abantu bami nomama napa napa ngingena ngisebenzela izingane zami nomama napa napa ngingena ngisebenzela izingane zami ngisekhone ngisebenzela abantu bami ngisekhone ngisebenzela abantu bami ngisethewini ngisebenzela izingane zami ngisethewini ngisebenzela abantu bami Napa napa ngingena ayo kuma my thousand No mama napa napa ngingena ayo kuma my thousand Ngisebenzela izingane zabantanda bamina Anganda banovuka kahle Ngisebenzela abantu abanga nganda bamina Anganda banovuka kahle Nomunga jeni bathe tulayo Nanganda banokuka kahle Nomungathengi impahla ithurayo Mina nanganda banokuka kahle Awu ayo kuma madawse
ayo kuma madawse
Nanganda banokuka kahle
ayo kuma madawse
Nanganda banokuka kahle
ayo
kuma madawse ngisebenzela izingane zami
ayo kuma
madawse Jehova ubona ngisekhona
ayo kuma madawse
Sadako yami kwakatuthi two special kayimasimu babozala mina Lord Sadako yami umude muntu ubamzeni yona bamagade bathi uthula imbeni Insizwa zivela zimemeza zizidubula amagazini zafa indawo Ngihleli phezulu e-GMD studio ngigcova ngoba zizwe mvoka gumede ngishayela abafana Ngiphuma phansi kwela mabheni anyawo emgangeni engivuma khona Ngithi uyasizwa isiginci sisho kanjani mnganami Ayizwa leyo bhelibhithi ihamba kanjani ihlatshwa yini uqobo ngiyayihlikihla Ngosho ngiphelele lapho-ke mnganami angifuna ukwanda ngomlomo njengembalela Ashi!
Yes, sir.